Biden ka fanga ba fe ka barake nin tle fla la je bay min be damne arabadon wala sa ka sisi akan ko serebo no technologie be barake je mufan kama ate barake ki kodon ama ka keni maranyamgo bado ka fotay dia kono nyamgo kemeni muganyo ye wele bla kana ustendo nyoyenna monsieur Biden bekma ma chamana.
Let me start by thanking everyone for participating in the second summit of democracies. For democracy, I should say.
Ko Amerik na jenyon be wati gelena beje fanga kangan ka dia. Ku be se ka se soro yarama horaya fanga ka. Na folo bina sinsi bara stratege o fe no ye programme ka. Munum be una foni dilaw horaya len ni yarama horaya len teme. Ka na bara kele ka adama deon ka jo sharia barka bunya. Ka tanye fre munum be beje fanga yirwa ani ka kalata o horaya len ni klena deme. La je bani welera araba don krenkrenana wa abeste na fo ala.
And here's what I hope everyone gathered here